Chunky Supplier, hey, Supplier. Big me Kanye.
Atari sana, hapa ngoja.
Which you saw?
Umoja mapembo ngeze mkia, lakini bipu nita kupigia. Zilizo misi aziko clear, bla 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 staki kusikia. So simba, so chui, so mamba, bozi yangu natosha kujigamba. Na sina maneno kwenye kanga, kazi juu ya kazi ya nibamba tu bamba. Sawe na kisa kisa kisasa, sisi ana fegi uchome kibanda. Kala le njoto za kuzile za kitanda, si bado tipo macho mida ya wanga. Funga mkanda, kaza na kamba, ama upate nyayo uchane msamba. Pasua miamba, pasua anga, wanaseba kachambua kama kalanga. Hey, apa, mesha na muziki, acha maneno weka mziki. Kiwa sub, kiwa up, kiwa juu, kiwa chini, pigia mziki. Mesha na muziki, acha maneno weka mziki. Kiwa sub, kiwa up, kiwa juu, kiwa chini, pigia mziki. Badi wizi, panya toz, tuwe, tuwe. Waza tena, cheke tuwa, cheke tuwa, cheke tuwa. Chuda master, cheke tuwa, cheke tuwa, cheke tuwa. Dogo luku, cheke tuwa. Cheka tua, cheka tua, yoko wala chuma, cheka tua, cheka tua, cheka tua. Mesha kweri kupambana, achana chandugu sindio lawama. Dei ya leo soka mayadiana, zingati ya supporti kwanza. Tipe kipaza sauti ni ongepu, ni wapaishe wanangu ote. Sidia kusahau mchizo temeke, awa kishima keke. Mesha kweri kupambana, achana chandugu sindio lawama. Dei ya leo soka mayadiana, zingati ya supporti kwanza. Nipe kipaza sauti ni onge, ni wapaishe wanangu ote. Hey man, mesha na muziki, acha manene weka mziki. Kiwa sub, kiwa up, kiwa juu, kiwa chini, pigia mziki. Mesha na muziki, acha manene weka mziki. Kiwa sub, kiwa up, kiwa juu, kiwa chini, pigia mziki. Hatari sana, hapa ngoja. Gila Tony, J-Boy, Namudi Muzungu, Kuchopa Mr. G, Baba Kaila, Santana, Faradinga Sinja. Wakari Mtiti, Mkuki Nangao, Shani Music, Twende Now.
Muziki, paka kitani kwako, Chunky Supply.com.
Shani Music.